exclusive at schoollifetv.com.
Mwendo na vibaya vitendo, nikapotosha fikra zako, na miniko magendo. Habari zote za skendo, sijelivu wapendo. And you know I want you right now, baby ngira.
Vitani raume iondoa nilijaribu wendani wenye wamejitoa na kukukata sinjuti umeitia tuwa kukanyaga webasi vuti mamivo kuchomoa. Mina want you, mina want you, not anymore. Not anymore. You break my heart and then you left it on the floor. I know big girl where you do anyhow before. Me say, pick it up, take your ass out the door.